body and hip hop.
I can't keep up an asthma.
Yumba Kai Kabun.
Hey, chunky supplier. Hey, supplier.
You go on a big guy, you quit.
Are you go on a big guy, you quit.
You go on a me a
zooty. You go on a big guy, you quit.
You go on a me a zooty.
Mkupuka ushadamu kwa jirani wa mingia. Kwenye chumba chake wanataka kumsafisha. Ye yupo babiza na kunywa bia. Kanisa walikupa marejesho ajarejesha. Akirudi nyumbani ananyata. Hana chelewa chelewa kikutwa itakuwa utata. Hana elewa elewa hila soda sokupa. Kasha zitumia kivipia taripa. Ana atamia. Akirudi nyumbani ananyata. Hana chelewa chelewa kikutwa itakuwa utata. Hana elewa elewa hila soda sokupa. Kasha zitumia mwene tupipu taripa. Ana atamia. Wamekuja au na waona wengine wamechukua kitanda hii na waona wengine wamechukua makochi na waona wengine wamechukua mafriji na waona wengine wamechukua kabati na waona wengine wamechukua TV na waona wengine wamechukua godoro na waona wengine wamechukua mawigi na waona wengine wamechukua na mito wanaenda nyumbani kulalia. Mambo, mambo wa vikoba eh. Mambo, mambo wa marejesho. Mambo, mambo wa vikoba eh. Mambo, mambo wa marejesho. Mambo, mambo wa vikoba eh. Mambo, mambo wa marejesho. Na waona wengine wamechukua kitanda eh. Na waona wengine wamechukua makochi. Na waona wengine wamechukua mafriji. Na waona wengine wamechukua kabati. Na waona wengine wamechukua TV. Na waona wengine wamechukua godoro. Na waona wengine wamechukua mawigi. Na waona wengine wamechukua na mito. Wanaenda nyumbani kulalia.
Utalipa leo. Wanakudai. 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 Utalipa leo. Wanakudai.
Maradisi madat.
Kadisau mama. Kadisau. Kadisau. Kadisau baba, kadisau, kadisau.
Nyumba kaikabun.
Kadisau kaka, kadisau, kadisau.
Yuko bana piga yope.
Kitaka ukushe vizuri duniani, wachana na mambo ya watu. Kitaka ukushe vizuri duniani, wachana na mambo ya watu. Chizi watu.
Siku tadi mundani, siku tadi mundani.
Siku tadi.
Hey,
my rushes, Adi views,
Baba Shvaina,
a chunky supplier, we junk fiti. Nakubali sana gadi bunya stone sheshe. Kanche, awajina Baba Kendrick, we wajina. Nakubali sana buchu, we chadi. A Baba Dori, anakubali sana kambari. Asimera flyer, ukiliona mwe, we momo, we mkari.
Wazirangwe,
asia moka, wataftadi South Africa. Nakubali sana jini smarti sera. We mwanangu barozi, achuncha. Nakubali sana sere jau. Baba Ivan mshua.
Ra! Chunky supplier. Supplier, eh. Scary.